sisi ndio tuko na pesa, sisi ndio serikali. Kama huyo mtu mwingine anasema hapo eti oh, tutaiba kura, eti tutajua hatuda kura. Unajua kuna ujinga ambao hawezi kusemekana. Ni ujinga wa aina gani? Unaambia watu hatuna kura, so you know you have no vote. Watu wamekataa. Sasa leo asubuhi wamepiga governor anatembea akiwa kwa campaign huko Kabuchai. Na uwezi kuniambia nimekuwa kwa usalama, uwezi kuniambia eti county commissioner, county security team, county police commander, regional police commander, regional security team hawajui nini ilifanyika huko, alafu mwanze kujifanya hapa eti oh ilikuwa mgogoro.